kuji na mo sisi wanye ye sisi wanye ye atoka kayo mo yo 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 ei mo yo wa jina na jina na jani we yo papa wa yo we yo yo wa kuji na ga jafenda na ji sisi wanye ye Ebenezer as I do, 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 Mamma for Sandy, looking back to Fasandy, Mamma Jimba for Sandy, Matunda for Sandy, Kalena, Kalena Munda Machana, Sandy Munda Machana, Sandy Munda Machana. Sanje yimunda machana chifo wafalana nai nasha wadolana nai chifo wachuma mumubesa chifo wabubanjina chijambanga mkwenda nende sawe manja wabalu uchumunde nai ujini besu ujibi ya mujunu zambe wa manja mufana musa bimutanga legate uni temu ya buloba aleluya ujua ngelele ujiba
Yoka, 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 and you can sell a local for what is that? It's a music. That's not a person. Yamutoyo, it is a kitisa, kitisa, kitisa music. It is a. That's not a posaya am moko. Oya bongoli motemate. Oya nanu animela jesite. A pusana to sande la ponaye. Atombo na loboko bisika zali apusana mutu nyoso oya nimena na Jesu lokola mokonzi pe mabikisite na poko alelo misi milulo to sala ki ango pona mbongote me pona mutu moko oyo Yesu kufela na ikulusu atombo na loboko to sambela pona ye tombo na loboko bisiko zali tombo na loboko na ringi to sambela nsambe Olo to sokumisa kombo na yo. Pokwa lelo. Aimete na semoyo yakipwa na basumuki. Na semoyo yakipwa na batumabe. Sokesa na pona batumabe te olinga gotika bokonzo yate. Yesu na pokwa lelo. Oyo nyoso nanu abonga na matema na yate. Lokola musali na yo. Nzambe na lol yambaye na kombo na Yesu Kristo. Yambaye kota kati na motema na ye ofwanda. Kota kati na bomo ina ye ofwanda. Kota kati na motema na ye osale na ye yasika. Akoma ekelamu yasika. Onode! 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 Disa! Disa! Nazo pesa merci. Na papa Idris. Na États-Unis, bisika papa Idriss Azali, na kampanya mobimba ya secret awa na Congo. Nzambo ngai kayombo na zostalela. Apambo na ye. Epesa mene batu nyoso te mitema ya boye. Eba pesa yo, kampanya mobimba ya secret. Esala musalo basali. Tika ete, ba secret to nyoso basali awa. Nzamba lola onga ina zo salela apango na bino na mabwata na bino boko zange lokote oyo nyoso ko bundisa bino akokutana na nzambe oyo nyoso ko kuta bitumba ko bundisa bino akokutana na mpanga na nzambe tika nzambe ya recuperation nzamba restauration nzambe oya shanja kafi ya batu apango na bino